Buradi enjona gaine. Chiwo wa producer. Buradi enjona gaine. Kure si record si. Kulira wubinga nze sikulaba. Njagala kubera nawe. Kulira wubinga nze sikulaba. Njagala kubera kumpi nawe. Kulira wubinga nze sikulaba. Njagala kubera nawe. Kulira wubinga nze sikulaba. Njagala kubera kumpi Mukwano gwange wulira message yange sirina mulala nze gwe gwenina Mukwano nze sirikyusa niwali bani nze talikyusa Mukwano gwange wulira message yange sirina mulala nkuteke mukizikiza Gangutwale wa mami utwale wa dadi etali pokopoko oh. Ono sipokopoko siwolokoso mukwano sipokopoko Mulonji kafune visa nkutwale ko era ndani nkugulire nezi visa Baby ngoli nempisa nkulabe oli wakisa misifunye mukisa Nkulabe otambula bulungi otunula bulungi kankuita na lulungi Nkulabe oyambala bulungi otunula bulungi Yegwa abasinga gwe buza mami Buza mami Kubera kumpi nawe kulira buvinga nze sikulaba njagala kubera nawe kulira buvinga nze sikulaba njagala kubera kumpi nawe
Mukwano suwiza obere mama wabana mbere tata wabana nkutwale kukazinga tuzimbe yakayumba tuzale nabana Mukwano sanira katali wa my darling Mukwano namba yojiweke Agaya etega jipa Boya vaya uza kanamba Boya vaya uza kulinyalyo East and West North and South Iba uza kanamba East and West North and South Iba uza kulinyalyo Dora yangambye Tati nangamba Atitwa nangamba Mutino sanira makagami Mutino sanira faluku jipa Mutino sanira makagami Mutino sanira faluku yeka
Kulira buvinga nze sikulaba Njagala kubera nawe Kulira buvinga nze sikulaba Njagala kubera kumpi nawe Kulira buvinga nze sikulaba Njagala kubera nawe Kulira buvinga nze sikulaba Njagala kubera kumpi nawe
Baby kangume Yona byokola ku mutima kangume Buladi enjo kangume Yona byokolela umutima kangume Ab'ebigambo bali bangi Mukwano nensirika nayera noguma Mama Mukwano kansirike Wade bokere ebigambo kansirike Mama Bagezaako kunjawukanya Ku mutima gwange baby kansirike